Tujukira bwali kiro. Tutudde ku lujjuliro. Twakamala okulya ekyeggulo. Jajja n'agera akagero. Jala nazala omwana we n'amutuuma Nsangi. Kukalo kwe bali kwali kamazike mangi. Gatwalanga abaana ekyagi okubakola mu sosegi. Era omukyalo no bwe yazaala geyagala gafuna essanyu lingi ng'essaniya y'omukyere mu maaso ga haji. Amazike gabatambulizanga keriise jjoji. Komama Nsangi lekoti bino tebibe birungi. Gatwala Nsangi amukweka mu mpuku nga maya bwekweka magi. Buli lunaku yamutwaliranga ku kalo n'amazzi oboolyawo n'obungi. Naye bwe yatuukanga ku mpuku bati bwe yakonkonanga ku luggi yayimbanga mu kalobooza akasenekerevu obulungi.
Nsangi mwana wange tonda mera pere boli mere pere Nsangi ndigena nawe. Nsangi 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 mwana wange tonda mera pere boli mere pere Nsangi ndigena nawe.
Nsangi kyabaggulawo nga nyina mwemmere ng'alya ne bakolanga bwe batyo emirundi mingi kumbe ly amazike gayoya. Nsangi's their desire nyina yamukweka tegalaba gye yamusato kago gayuya. So when she went there gamuketta tegatudde mpuku weri. They acted twice like Mr. Hair olumu one hit somewhere. Liwulirize nyina bwayimba lifune idea we lyatekeera yayimba mugulobozi kugulumivu. When this voice sounded so clear Nsangi's critical ear teyaggulawo kuba yali muyivu. Kimama wangayimba mukalobozi kasenekerevu ezikirya deyo nelimusalira amagezi neliyiya lyewera ninemukwatako
obukwanca like papiya
kirabika lyalekera okulya amasavu nelidda ku memvu lisobole okukola akalobozi akabalagavu wayitawo akabanga sikawanvu lyaddayo mu kiwonvu heading to Nsangi's cave. Lyali linyikevu ku luno lyalumba na bumalirivu bwe lyatuuka ku mpuku nelimba mukalobozi akasenekerevu ate taguddeewo.
Nsangi 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 mwana wange tonda mera pere boli mere pere Nsangi ndigena nawe. Nsangi 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 mwana wange tonda mera pere boli mere pere Nsangi ndigena nawe.
Ng'omukyalo no bwe yazaala Nsangi ne Katonda yatutonda n'atussa ku nsi feba Nsangi. Amazika mangi by'ebikolwa bya sitaani ebingi zina Nsangi biwooma binyuma bisikiriza bangi. Awosabazike sitaani abayembya bulungi akutta ku mitima gy'abangi tumugulidde nzigi gokanya kweyita jowaki kumbe sitaani mutima gwe yeriisa nkuuli. My life is red hot like chili mpaka kanya z'emitima the ain't willing to change. All in the devil's trap ng'entungo mukyagi baniginange mbwezi kusechi poli gwe kyapiri nkusulidde sula. Mulirizo olunyiriri Nsangi turn the page ekisa kya mukama kingi. Nawe God will take us away back home ku lunaku luli ekyebuzibwa kiri. Are we ready twamize embere fo okugendayo gyali. What if he comes back and finds you not ready. Therefore kyali ekikujja ku Katonda kyesale ku sula eri wabali
wabali. Nsangi 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 mwana wange tonda mera pere boli mere pere Nsangi ndigena nawe. Nsangi 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 mwana wange tonda mera pere boli mere pere Nsangi ndigena nawe. Nsangi 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 mwana wange tonda mera pere boli mere pere Nsangi ndigena nawe.
Nsangi
Nsangi
Gaga Mafu
tonda mera pere boli mere pere Nsangi ndigena nawe.
Nsangi.